studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Ono heɗi ɓe studio tamani oɗo saha yo sakki moɗo Ousmane Diko haalantoon kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴewde men la presse labbe makko ni jiire wonani en to ɓoggi jande to hono nannoɓe gasi le leydi meɗen so cotta penni hono ɓeydi ko coggu muɗum emi jogui tiɗɗallaji ka noon hono darnugol golle ka wonda ka batu murtere golle magistrat en ɓe ɓe gaɗi communiqué hono jokkitade murtere fawarde e wadde batu nokku cour d' appel bama ko ɗo ñande alkamisare warore nde golleji hono cuuɗi dowtoɗo ɗo ana ngalliɗi hannde fa sanne kaaki gollirɗi kewɗi ley gabre toura ka mbawa nawtorede yo ɗi goni somɓe kabaruji ɗi min jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Hono fedde daranide golle gaz le mari ɗo fenni hono cuncukaji murtere golle nde andaka nde sellata kañum e ɓeydugol cogguji gaz muɗum nden hoore muɗum andine aɗa jogui tiɗalaji sodude so nanna le leydi meɗen wattu mo gonɗen hannde o noon ka noon ɗum e wonde ka murtere golle no wondaka ɓe bindi e ministre jaagu leydi meɗen tottoɓe hono ko laami wallirta ko ɓuuri milliardji joyyi koɓe ndewata laamu o yalla ɓe keeɓa fuɗɗitinde golle keɗe ko min Oumar Waygalo min keɓani yoni
kayi enana gondi e halde wiide wattu joni o yimɓele gaddoɓe gaziji le leydi meɗen di anna gondi e murtere pelle cagontoɗe ɓeɗo yimɓele kollitiri ɗum haalaji wala fuu ɗo ɗum daari keɗemo kanko laami ɗiɗo golleji noddirter Oudjary Diawara komo sifi dow hen o wi coggu gaziji ɗiɗo gabbayi
min gala e murtere min garata wadde murtere golle dum minen wala fuu komin darti ɓeydenede ko woodi ley luumo hannden ko yo bonnitoɓe cogguji tan gondi hen wala fuu ko muulimen e majjum ko dokkami on taƴoral tan gasi ka yo temeɗe jeɗɗi kiloji jeegom fuu yo ɗum coggu piɗaɗo ley malli ɗo coggu gasi ka fuu ɓeydaki yo temeɗe jeɗɗi
yimɓele humniɓe kabaru ɗiɗo golleji ɓe mbi ko laamu o hani huncanteɓe hooreno kabaru gasuji ɗi gorri ɗum ko laamu o gollay wattu joneɓe ndewa ɗum ko yaata milliard uji joyyi CFA ɓe ɓeydile hen du wiide ɗum laatiki sababu ñalawma hannden o so golleji mabɓe ɗe ne gondi e tannude koyɗe soɓe joppi waddude gasiji wattu joni le leydi mali ndi keɗemo fa hannden ko Oudjary Diawara o komo sifi dow hen
min kolliti miɗen cullani bangal jawdi kaɗuɗo men nannude jawdi min gala kalisi yo balligu gam jama ko heedi amen noon ana ñanna cogguji bankeji ana joguiɗo kaɗate bangal ñamade laamu ono wala ɗum lewru wotoru lebbi ɗiɗi hannden miɗen fa lebbi jetti wala fo ko laati minen min donkiti saabu yo kanjum lomtita jawdi amen fa min cooda gasi kasen so min nanna min cotta
wiide ɓe dokki ɗiɗo kabaruji fo yimɓele codoɓe gasiji ɗi le lumoyi ɗi kolliti wiide coggu muɗum ɓeydiki
hannden ana daɗi sifa yulɓe ana tiiɗi yo gasi heedani men ɗo mawni bangal nawtorade mbiɗen taki ana ñakki ka hannden o noon yo temeɗe jeɗɗi men cottata fay hunde ɓeydaka hen gonga kikiɗe keña mi yeehi waylitide gasi an ɓe kolliti yo ujunere e temeɗe ɗiɗi ga amen ga noon wala fo ko ɓeydi hen gasi yo temeɗe jeɗɗina temeɗe jeɗɗi e debe sappo no nokkuji garat
komi noddi laamu koɓɓe ko wala fo koɓe jaɓi haalde dow oɗo kabaru
kala ko jiɗɗon famitade poɗe fay dow ɓeme amen ande facebook na twitter oɗo mbawi du noddude numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fo dokkon hakkillaji moɗon fay ko kananke leydi ndi ɓami aadi ko hono murtere golle magistrat e nde ana wonda syndicat ŋaji ɗiɗiɗi micintini keña murtere nde ana heddi hendu naɓali les communiqué koɓe gaɗi ko ɗum o wonde alkamisare nde ɗo noon dow nokku cour d' appel ɗo dañankoɓe kawre dow mum ley bat mawɗo moɓe gatta keɗɗana Oumar Waygalo
le oɗo communiqué saratoɓe wonɓe le leydi mali ndi kollitino beltiki le oɗo golle sanne ko hooreji leydi ndi o wiɓe koolo ɗum ko ɓe mbi wala fo koni hakkillaji mabɓe sowona wattu jonoɓe dartoɓe yalla hono gurna mabɓe hani ɓeydirede yalla ɓe keɓanoɓe cariro dow gonga ɓeɗo saratoɓe kolliti wiide hoorejo ministre o hono plainte muɗum o nanni wisinaɓe gollira sembe e doole oɗo plainte yaltine le majjunduɓe mbiyaɓe kaja laamo ɓeydo jobdiji mabɓe ɗo e février hitande 2019 fa hande le oɗo communiqué ɓe mbi gollidoɓe mabɓe gattana ɗum hakkille sanne le alkamisare warore nde ɓe ɓamata sariya so ɓantan gollenaɓe ɓantata
faw noon ɗum fedde nations unis daraniɗe guure e demal dañi waɗi keeñe batu mawɗo dow no gol yolbere laaɓirta ɗo e hitande 2030 o batu yo wadde fa hono doole ɓeydane heedi golleji hokkoɓe ɓe fawarde e gouvernement fewde e yimɓe wonduɓe e rafi guure ɓe kanko Amadou Alahuri Diallo o keƴaɗo fawɗo mali ɗo wonko haaldi Adama Hamadou Haydara kedana Ousmane Niali Bouli.
Tout est une question simplement
de fou et de fayu do anier lobbo do kabar mudon wadi min gadi o imadara golle mudon min gondi wadde sina andare le mali million sappo e jetto gom e le mali ko kasindin yo ton ngaji millioji nay malni ko hebata ana ya fa ton ngaji jeddi na fa jetti millioji le demal ko watta nenno dum ana han hejudo leedi meden di ko sabi de heydere won atawan le nukku do remete sanne hono sigaso ana heba ka sini tay gaaw ana hasindini wana ton nabirete remo o nukku e ndara nafa mabbe sini tawi e mbay sotto wede dum hudeedu ko duwar kebato nafa tom e nabata nenno farde mabbe nabude gaaw dum woni ko be ngatta dum watta heydere de nukkuji yogaaje de dum saabi meden gondi o imadara yalla himbe leedi ndi fu ndema meden ana yotto dum be dum wadi gofarnima mali o joini gollerde kande daranade ngure leedi meden di yalla tidallaaji ngoduddi ana kebene jogada
les zones les plus vulnérables
hono kaaki kewdi suudu docteur Gabriel Touroka Bonifa mbawa nawtorede handen do horebe gollirde neno pawi o golle e do kewa nawtortobe burde kaaki di e hore nenno nyawbe non bi njabali sabe kebal kebal sawrede no le ciudi docteur di handen yo tiidal mawka non kede ko Umar Waygole e docteur goto chefani efa beedro don fam
nyaloma hando tiidallaaji mawdi hopital mangal gongal le leedi mi din di Gabriel Touré jogi ko nayri bangal kaaki e radioji do yimbele be jeewete fa yottodo gi amuden kani yewete yimbele njohobe tombe kolli metti muden sanne sabi debbe kolli tiir sa yehi to tawan jamare de ana heewi wajib sina darda eruji kewdi so keba jeewete be beedile hen do wido ko heewi dogotoro wonbe tombe fa tawan teddinta nyobe wonbe tombe kanyen kani bunnude berne muden sa je be do dogotoro en sa yehi fifa kalta e mabbe yafa de suudo yimbel nawno be jawetedo kanko professeur Djibo Django holliti wiide yimbel hewbe kanyen en garata ton wakati yidun jabbo teme der hono yimbel wonbe gurdam e mayte kede mako mo sifi do hen
tiiraaji ko mi jogi yo tiiraaji kibaru no nyawbe garata to amen nyawbe garobe amen ben kewi sanne nyalmo fu min keban fandi fandi fu min keban chambani jeddi wi adam garata to amen saato ko an ngabban yafa temdere e chapande joy sa jewi hono li ko mi je hakkeli ko jogi li ngaji nogay e joomi jogi donc a fama que rapidement que hon ko warta ko ana buri hon doole ko min jogi so fami nanga min keba min bama nyawbe be docteur wana hunde fu sona ko wete jiyam amé na radio wadé di service ngay didi di ngatta marché fa gasa
lami be do jiyamaji de jewetedo be kolitude nyaloma hande wala fu ko nyakibe so wana kaaki be beedile hen wiide yimbe le dunki ande ana le o don nokku kala ko ndartata ko fur an hebe don ka wattu yogaji be bi kabaru kaaki dun tidalaji mudum be jogi be mi nyalom handen o doktoro nde hulata fey sawrobe wonbe leedi francis sabi de jababuji ko be dokki don fu fey sayi tiagalle di dum hokkete ko heewi yimbe le sawrte be fu fa handen kolliti wi don tidalaji jogi di be bihi doktoro en be jati jaltintile hen di do dati so koyni ma ton kany en biyata njaha tawya do le nokkole de gala e jeyallamu so chawre ton kanko ministre professeur Samba Sow holliti wi nyalom hande sa de le cu doktoroje de yimbe le warobe ton be jati jabbiti hono sawrobe o beedile hen wiide sa ewi beedo yimbeel be ngaram faabe kew peple ciudi dogotoroje de dum watta so sawrobe don keba tiidalaaji
adna woni welna woyna nenno ko deri fuudu sakitoto lelo nenno gok hono joko ardo emel la momen jeri mayga hono gonnodo le fedde jokitito de kawra de el galdu o dali adna kenya bama ko do le nyawmo o duumaaki e mudun hono janginobe de universite di don du kanko nafe keta kanyi Ambroise Dakou be di don fu dali adna kenya le kasara lawol do lawol segungul
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sen garti e kabaruji region ngaji meden keben faamu hono sen jari hedi lammoti dun wuro Gombo les communes koro les régions muti o atinere Kenya yimbe jom en kabarde be anda ko ngoni chami e de wuro go faambari suko jokal goto non jaadidu e daabaaji kewdi ana yumbe sutanobe jontar jabbinde de jabal dun jabali le region segu o be joppitaame e wi sede non be way o wayju gote bi ngorko ngartu kiki de kenyi le galle mu en nana celi e be celidu fahunda hebali be do kadude di do kabaruji kede hedar fahande yewtaram ana yeso yon tawde ko warato